nabadai chabuti Salawin nage kudu chabutai
Salawin nage kudu
Saldigi nabadai chabuti Salawin nage kudu
Salawin nage kudu
Sorinada ganacsiga adunka Sabado u balladane marakibtu somartay Salawin nage kudu siga adunka sabado u balladane marakibtu somartay Salawin nage kudu chabuta sahada hawada wacan samayski iyo buurahaaga macdantu saar saarantahay Samiyo sad aadheer tahay adunka
Saldigi nabadai chabutai Salawin nage kudu
Sahada hawadaada wacan samayski iyo buurahaaga macdantu saar saarantahay intuba waa samiyo sad aadheer tahay adunka
Saldigi nabadai chabutai Salawin nage kudu
salgurino sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa
sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa
simjiga aan wadagnayo sawraca dhaasha iyo salgurino sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa
sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa
siyaasigaad dooratee sinan bulshada ku xagan
si weyn ugu diirsanaa
sawjada madax weynaheennu samahayno muujisaan
si weyn ugu diirsanaa
siyaasigaad dooratee sinan bulshada ku xagan
si weyn ugu diirsanaa
sawjada madax weynaheennu samahayno muujisaan
si weyn ugu diirsanaa
siyaasigaad dooratee sinan bulshada ku xagan
si weyn ugu diirsanaa
sawjada madax weynaheennu samahayno muujisaan
si weyn ugu diirsanaa
sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa
sumcada reer jabuuti baan si weyn ugu diirsanaa